changing my mind. In my mind. Nay, nay. Aki ya Mungu walai. Nina kuzimia. I was shy, shy. Do remember that day. Nilio kutokea. Wana sema why. Why? Kazi lako sekatai. Nime nikolea. Shanto wani shy, shy. Wengine awafai. Nime jionea. Anyota ingai. Ngai. Bila we aingai. Unaniwezea.
Jamari why. Why?
Why?
Sikatai juwa you already in my mind. Ukinipa sikatai na kupenda sana you always my mind. Always in my mind. Yazi na ni mariza. Always in my mind. Always in my mind.
Shopping to the tight time. Iwe China or Dubai. Mitagara mia. Warose mau fai fai. Poko wapi walagai. Wange tubania. Mwanzo na jidai. Kuwanawe na jidai. Na kupenda dio. Nipe ni furai. Yote ni furai wangu malikia mote marangai ngai mosukari meno chai chai umeni kolea
jamari why
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 I feel to die
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 jamari why
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 nai nai ukini kubali sikatai juwa you already in my mind ukini pasikatai na kupenda sana you raise my mind. Always in my mind,
yazi na ni mariza.
Always in my mind, always in my mind.
Records.